got love this. Yeah. Miaka kibao na wapa marifa, laba bongo wao nachelewa kupeleka taarifa, laba maneno yangu wataerewa siku nikifa. Mini mfalme laba nataji strong queen kala tifa, mjinga ato kimsaidia kwa keso ishu, machozi mashavuni pase tishu. Mda mwingine nachoka na tamani kurana way, nagundua wana mabao wananitaji, so you know wagara school. Mtani kuna sister du anabwana na mapene, pia handsome too. Kampa msingi elimu, kafika chuo kikuu, kampa Range Rover, kampa Mac 2. Anampa shopping zamana, hotele bei ya juu, ila sex game yake wake afike ata round 2. Demo na landa kwenye mitaa, anamegwa na muuza mkaa kwa sababu ela kwa jamaa ndo wana. Maisha yana prediction, kuna vitu sijaribu kwa sababu najua vina addiction. Mimi ni mpango Mungu, kwa hiyo nipo kwenye mission. Niko mtani kutaka kweli, ka chini, just come and listen. Watoto na mentality za kigangster, so akemei kwa sababu najua na short temper. So na wakuza ile kishikaji, ili wakuwa wananihitaji, siwezi kuwakimbia, you know what gotta say. Maisha ni maamuzi, ex-girlfriend anapenda mitoko dele twende movie. Maza yupo school afu wajala toka juzi, mi mwanaume na msimamo sina maamuzi ya kipuzi. 2012 namaliza CBE, kwa sababu leo Alhamisi mi naitaga TBT. Na wanangu tulikuwa room 6 and 9, tulisi just fine. Wakati namaliza shoo wakasema Zilla please. Yeah, you know I gotta express myself. It's a story of my life, you know. Ladies, sing along with me one more time. Come on, let me hear you say. I like that one. I like that one. Sound very dope. Yeah, story of my life. One more time. Miaka kibao na thamini washikaji, labda kuna maisha nahitaji watu wasionihitaji, lakini mimi nimezaliwa moyo safi, sina uzugaji, ili tabasamu la ukarimu aliwezi kufanya mauaji. Nigwa shake kwenye macho, they don't feel me, hila mi mtoto wa Mungu, they can't kill me. Makosa na wasamee, silly me, swala niko kwenye zizi la Simba, you know what I'm a... Na ni kama tupo class, na tension na kila mwanafunzi waga ni kupass. Na kuna good times, though they never last. It's funny ukipata mafanikio zetana bling up your past. Mafanikio ya kikutembelea, maneno na skendo vina kunyemelea. Shetani yuko mbali na unamkemea, ukimbi kivuli chako kwenye shida, ukimbi you gotta. Yeah, yeah, you know what I'm saying? This is how I feel, I mean, yeah. I want to hear your voice, ladies, one time. I love this one. I mean, so I'm very sexy and dope. Lufa! My name. Godzilla. Nigga, love it. Sala, sala, west side all day, nigga. You gotta love me one time. Say, young boy.